Kubali abazadde naddala bamufuna mpola baweereddwa amagezi okutwala abaana baabwe mu masomero agasasula ebisale ebijja mu nfuna yaabwe. So si kubatwala mu masomero bokeyi so nga tebasobola kusasulirayo baana. Amagezi gano gabaweereddwa omutandisi w'essomero lya Aida and the Topa Primary School erisangibwa e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba Lubega Johnson, bw'abadde akwasa abaana abaakola ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ebigezo byabwe. Ku mukolo oguyindidde ku ssomero eryo, ono era asabye abazadde okuwerekereza byonna bongereyo abaana ku mutendera ogwa siniya, kubanga eggwanga kati lyetaaga omuntu asomyeko.
Mbakubiriza sobola okutwala abaana baffe mu masomero agasobola bafuna ekyo kye babadde bali, ate obateeke mu nsawo y'oweeja olabe nti omwana tomukyusakyusa olw'ebyenfuna bino nabyo bikyukakyuka. N'ebyempisa kikulu nnyo, ogoberera empisa amasomero gy'otwala omwana, nakyo kikulu nnyo nnaku zino okulaba nti omwana empisa kye kintu ekikulu kituwa omukisa. Abasomesa ate abaida ntofa bakirwanako nnyo, sijja kubeera musanyufu eri mwana waffe musanga ng'ate azunga wano nawali, na n'empisa zigudde zebadde nsuubira.
Ku mukolo guno amyuka omukulu w'essomero lya Mpigi Mixed Secondary School Mulumba Badiro, abazadde abawadde amagezi okwegendereza ennyo abantu abatuukira nga babasuubiza okuwa abaana baabwe bassale mu masomero gaabwe nti basomere bwereere, nti kubanga bangi ku bano batwala abaanaabwe mu masomero ago naye nga galimu emize mingi egitali gya buntu. Era asabye abazadde mu kiseera kino okwegendereza ennyo amasomero ago agawa abaana baabwe bassale, tayana abasaba nti bamale kwegendereza nnyo nga tebannaba kutwalayo baana.
Ate ne mba omwana teyayise bulungi nga yafunye obubonero omuntu omwogera mu sekendule, mbadde nsaba omuzadde olwane nnyo okulaba ng'omwana oyo agenda mu sekendule, kubanga olwaleero omwana wanaaba tasomyeko mu butuufu ayinza okubeera ng'akaluzibwa edduniya eno. Newankubadde amasomero mangi nnyo mu nsi muno, abaana abasinga obungi bagenda ku ssomero naye nga bagenze kuyisa budde. Babadimbadimba zibbasale lwaleero, nagamba nkuwadde bassale naye nga mu butuufu omwana oyo tagenda kusoma. Teria muntu yenna ateeka mu kintu kyonna ky'ataddemu n'abeera nga tasuubiramu kukifunamu. Omuntu abamba akuwadde bassale kitegeeza ayinza omuntu oyo ng'alina ky'akwese. Abazadde mbakubiriza nti bwemuba munoonya amasomero, munoonye omwana nga essomero ligenda kumuzimba holistically yenna.
Ate omu ku bazadde Saalongo Yiga Robert gwe twogeddeko naye aliko obubaka bw'awadde abazadde omubadde okuza abaana mu mpisa, ate beewala abaana okubasalirawo amasomero ago gye bateekeddwa okugendamu.
Nze omwana owange taasalirawo wadde ntandika ne nze omwana owange empisa naye nga tugenda kukola kino kino ekirungi basobola kusalirawo kiri era abazadde balina abaana ku lugongo mu kanoni muno ng'abaana baabwe beebeesalirawo. Nzadde abeera n'omwana naga kuli sini yagenze eyokumaca owaaziwa sawa kumi tanaba kudda waka kikyama, muddeeyo ku baana bammwe ku baana baffe nze abaana abange mulaba bakyama muŋŋambe baabwe mbayina naye w'olaba akiraata kuba nze abamwe mbakuba era nze mundaba wameyiza abaana bammwe ntambula nabo era omundaba asanoga obuuyo